Eis. Danke, Rizla. Asisukuringa ngikasi kancane yabo.
Ya, sibafake chart
isiphuma kulona yabo. Eis. Ubuthi ikhipha yabo. Duncan, singihlebele.
Hatsi ngiphephetha indlebe ngithi ukuncindela ngekhasi lami. Siphila impilo phansi sidla chicken dust for breakfast. Sihlale kwi-pigment sishele zonke ingane ey'dlulayo. Shisi luzi siphuza iphuzu ezinye sibambe inkunzi. Sicross idubu kuba ihuzu zinye sithuka ibhuni sifeel so good. Ngoba sibizwa ngama-leaders but izinto esenze bumnyameni twazeni sirap. Shani jalidi singafakanga lafala klava. Sifele imali ezinye sigqibe ihambe. Leli kase lobukhazi khazi sanu sala phansi. Ezinye iphusha uphawu ezinye iphusha ihlamba. But ekuseni zesontweni siphethe amabhayibheli. Khona ofindo wopha lezi ezame iphusha ama-trans. Khona botajora bompimi seyifika ngesibhamu. Botakataka kubhuda ngara zikufaka ilambu. Leli kase ligcwela kurhaqa ungasawutshelwanga.
See where we come from, what we do. Taste the magic in our bones. Feel the smiles on my youth.
Khona amasosha lelikasi khona amabhofa. Ezingakhathalela ekuthenjwe ihlala iphuza ugologo. Spenda negodo phela iphila impilo yesofo. Sibona sikrashe inkantini zenza impilo ibengcono. Kase liphuma kulona kuraf gcwela bohobo. Bhodloka isikobho ngevolovolo ubona vuza ubuchopho. Mase kusuka ifight shona phansi kugijolo. Lukho ushintsho sabudlobe ekhoneni kufana nayizolo. Namachera agcwele ibhodini nemali yeqolo. Lelikasi kumanzi phansi igazi nomfelokazi. Intshiza nomumakazi kukwena kukhetha abantu. Kodwa kumele uhlale uyibhekile kuze ube grand hans. Uhlale ufocus leli phela ikasi lamagazi. Leli kasi phela clever liphaphathiswe ngegazi. Leli kasi lami woza ngikhombise istrat sami. Sondela njaya ngikhombise ngempilo yami.
See where we come from, what we know. Change the magic in our broken. Feel the smiles on the youth. Yeah. I have a feeling I was born for greater things. Even the pain we feel lets me know the light is high
in the ghetto.
Then your mama calls you the star that you are. You believe her, you believe
her. Selena, Selena, Selena.
See where we come from, what we know.
Selena, Selena.
Change the magic in our broken.
Selena, Selena.
Smiles on the youth. See where we come from, what we do. Change the magic in our broken.